ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
kerabiɗe ono e jam hande sappo e jetti août 2014 sappo e jeɗɗi yamde ƴaɓɓorima silma capannayyi e jeego le studio tamani mais la presse min goni Bocar soodiɗo kabaruji ɗo nohum jiire to ɓoggi janɗe to on kumbitidde hannde dow wiide rafi nguureji ana ndaara lomtaade ñaw ebola o sabi waalde meɗen looni sandu muɗum wiyeten pamdu ɓami anni e notoraade ñamri ko foti million gooto ɓiɓɓe adama iwoɓe sara lion libéria kañi e lagini ɗum fuu yalla ñaw o ana haani ko tawede ɗum toon ɓuri ñaawde fuu jaalaade rafi deƴƴere saha le mali to ena sabi mbini rafi harande yimɓe e daabaji fuu ana hani ɗum golleji ndema ɗi ana dow durngu muɗum ndun tampereji mum ana mbaɗhaɗi ɗum balɗe sappo e jeenayyi hannde ndenno hulude duwaña en kati ɓe ena ana kaɗi kamiyoji ko foti temeɗe ɗiɗi ƴaɓɓade ngam sofere en ɓe calike hono yoɓude hunde fof ko woni taƴi ɓeydade hen ɗe ena ɗum woni dow jokka hono buɗi jeegon ɗum hani ɓeydade e bunnoga e fuu beete hannde bureau golloɓe banque mawɗo biyeteɗo bisi o ena kollitoyi mette muɗum damal banque to jaatin ngam gollidiɗɗo maɓɓe goto uddama kasgu dow toñangue o kappaɗo wiide mo yurkiyi hunde fuu ko foti million ji ndenno temeɗe jetti kalisi sefa bisimilla moɗon studio tamani rafu ngureji ana ndara lomtade torraji ñaw ebola o ndenno hollitidde nde ɗo sallu muɗum walde meɗen mawde on wiyetende bamde ɓami anni faɓorade ko foti million neɗɗo ndenno guure e ley hondo Sara Lion Libéria kañum e lagui nekeɗe ɗen Ousmane Diko
e dow dartugol OMS kañum e laamuji ɗo ebola woni pam wallan nokkuje kertidade batte ñaw o guure ko yahata fa e million goto neɗɗo ɗum e tawede gollirde amérique noddirtede mudis holliti alkamisare nde ñaw ebola gonɗo hirdage afrique waddan kutteji bangal keɓal e eto jawdi ko nayi yirwere majje fa warde e noɗe dartorto fay so banque mondial aadi ko wallude ko yahata fa e millionji temeɗiɗi dollar ana hawre e millionji temedere capanɗe joyyi euro fa faddo samugo leyɗe hirdage afrique ɗe to keɓal to leggne kañi e Sierra Leone jaran caggal saabe ko ñakata keɓal ɗe leyɗe ana yaha fa temedere fuu buuɗi tati ley keɓe majje ko heewi e keɓe fuu jaranto cellal to o ñaw daaɓo mo jontere e dogu reedu woni finde mum neɓɓi ko ɓuuri ujunere neɗɗo nigéria ana hen
ndenno mali kañum notaka gam ñaw o natali e leydi meɗen ndi ɗo ñaw o mata to tan kañum faɓerede ndiɗɗo ɗeɗo ñamele kollitidde wiide kanko Issa Fagaba mo lamdodiri e kanko biyeteɗo Fabien Pompé kanko mo keƴaɗo ɗum woni nde nduɗo sandu mawdu loni wiyetendu pamdu keɗe ɗen Oumar Waygalo
miɗen gondi e golleji ɗi ɗum woni leyɗele ɓattidiriɗe ɗo ɗe saabi de sa ƴeewi wakkati joni famin ƴeewa yalla laaɓal miɗe ɓantira ɗum ɗum woni yalla ñaame fa haare ana waɗa ley nokku o foof won nokkuji goɗɗi an to sa ƴeewi yimɓeɓe a tawan yooɓe teltuɓe noon hay woɓɓe maɓɓe mbawa yahde feele guese mum en fa ndemaya ley ɗin nokkuji du jaaguji wona ko yaafi to hay ɗum ne ana waɗa hono so coggu kulle ɗe fuu ɓeydo yimɓele fuu ɓurɓe hasindindeɓe hay kañumen goni ko keɓata ɗum woni hono ñamdu toon hay ɗum waɗi so miɗen gaɗa heeƴo golleji ɗi fo yalla yimɓele gomɓe toonɓe ana keɓa ñamduji sa ƴeewi o golle miɗen gaɗa fabade ko foti million neɗɗo ley leyɗele tati min gaɗi ley hen beeme du sa ƴeewi nokkuji goɗɗi an toon ɗum woni hono min kokkirta ñamdu duji ɗino iɗum yaafi sanne faritagol ɗum woni raɓugol ñaw o iɗum woodi ka ɗum hatta min ɗum woni yaade e ɗin nokkuji min kayban ko he amen duno min gatta foof miɗen gondi e golleji ɗum woni kanɗi fuu yawnede ɗi ɗo mali ɗo min gala golleji jowiɗe ebola ɗum yiya ka fewi nokku
sakkiram iɗen darda on neldiron min miijago moɗon helloji facebook e twitter studio tamani ɗi on jarama lango wuurɓe sa halli mali to ene ɓe mawni fa sanne gam tiɗallaji rafi nguureji basiji ɗi ena e rafi nde nago cabimbini tampereji yimɓe e daɓaji fuu laamu o ganna kañi e walde e dewana jellam laamu humaniide hunde fof woni neɗɗako ana laami ana fawi joɗo kanni notade jama o e daɓaji muɗum en kala no yaawi yaawi intalla ag bilal kanko mo lanndodiri e almahadi moustapha sisé kanko mo hooreje nde ɗo walde wana jellam wiyeten kiride ko herkeɗe ɗen Ousmane Diko
hande sa ƴeewi saha leydi men ndi so wona ɗo wasata ɗo yimɓe dokka guure ko heewi ana jondori yolbere e ɗum hulɓini dabareji piyama ka laamu mali heeɓi balliguji ƴiwde algérie ONG ngaji yogaji du ana dokka ñamri ka heƴata humaniɓe ɗum mbi yolbere ana li laamu motti temedere fuu jeɗɗon ana jolbi to gawa to temedere fuu sappo e ɗiɗo ana jolbi to tumbutu to du temedere fuu sappo e ɗiɗo e pawɗe ana jolbi fawo ka andini ɗum OMS du e ƴaɓɓini sappo ɗe ka ko heewi e yolbuɓe temdefu
sikire 10%
ministre kiddo kuma ni do feccoro leydi ndi mbeteddo David Sagara mo wadi hono aswere alam do e juude lamu o be gondi lando girde mo ngam hono jippere law e bowal mongal gongal to ngono feccira eno yeyira kala wobbe kasen golde makko hidde wobbe an gondi e landi dede makko duwani en katibe en kanyum bami anne beydude e taje duwanyirde de en han ko tede be non dun sabbi bini kam yojugo fottemet didi ciagato katito en gele sappo e jenay ko fodi balde sappo e jenay hande yurude Dakar den no dow tom no budi jeego me anni beydude budi nogay fu Umar Waygalu landondiri e chauffeur goto kede den Umar Waygalu jati
miden ni gari do wakkati jono sabbi de tidala jano wodi dum won hakkunde duwanyen be kanyen yimbe le jagotobe duwanyen be koliti wid le taje de le temder fu be dan le hen ko yata chapantati hay dum won hono ko jagotobe du jabay be bi du hande be kan yoppitinde mi ka fa joni miden ni jodi do fe goto min jey tafe min jey commerçant be min jey duwanyen be min nani wiadu ko wadi tidalaaji di ko duwanyen be hono wondereji ko muddin do hay hono won yimbe le jaltube jati be jobay har be yimbe lan jafa yimbe le chapantan jattom commerçant be koliti wid kanyen jobata hono ko han yobede ko ay minen min gadi do ko buri balde nogay hande
25 jours comme ça
non no hore jo biron golobe banque biete do bisim be en kan jo in jodo yimato no be damal banque to jate fa be kolta met mabbe ngam goto mabbe uddam kasu non no kanko neddo gollirde mawni biete de 6 entreprises kanyu happe mo wiide mo ngarmi ko foti millionji e ujinaji temede jetti kalisi sefa ki so todo banque to en kanyu wiama fa bondiri e makko modibo marko ma landondiri e hamadou banque kanko on hore jo walde mabbe de en kerde Hamadou e hore mum
won gardo uditinde do compte mudo compte ana yesi si technologie wadde uditi compte uditata no compte onde o wardi comptable makko o wi directeur ami o hay o woni comptable kany wadata gérer compte o fur hunde fur ko hani ettade le compte o fur kanko wadata hay directeur ami o wi nani jabi kany jati uditi compte o do uditi compte on den cagal mudun o wari o wi de comptable makko o nyami kalisi makko ana ya millionji temere jetti hay ko win non ko o wi de o ma haja Hamadou Bore on don mo mi gollidata on fa ya lato sede kany yeyi lato wi sede hay ko sede to ko joko e bi o de hey joni nga wana ko sede tan ko joni nga an jati ada hen ada an e comptable ono nyamdi kalisi ni tan be imiri be nangimo be uddimo kas
den no kanko beteddo Soumaila Dembélé sappo e jeegon lewru jeun jabbinndu en mo faabiki no kanko beteddo waddo sen dogude yaltude e suudu kasu bamako do en fa no ga jeddo lewru jeune fane makko wartude bamako do en den no police bi ana ndarano man ndarano nangudo de do balde won aljumar jabbinde woni hono ko o subbe turi ben jagama jonden jama maabi so nangimo e dende bamako do wiyeten ngulunande don be machine binimo den no hollitide fa hande sergent chapantati e jeego yon kany e coupural caporal en ko yaati e temedido e chapane jeddo soldats en larmi mali woni ko jangina bam ko do en nan holitide wiide be ran ka fon gonde e janginede on jarama e hedade den no son koti region ngaji kodle njaren kay holitide wiide hono soldats imbe ko yaati temedido en chapane jeeyo soldats en larmi mali tilima jande to en kay lon hono lebbi jeego won ko be jangi ton dum woni be jamirama be nata larmi joni wattu yambereji di enan den kompitama den rafin den nago yimbe han ko tawede dum be ngarta faabe kinno e le commune ngaji jeego dum woni jombungu wonde di tidalla ngone mudum gelle commune hono te kenem fangu han ko holide sappo e joy larmi lamu kay den no nyalor paborama ko foti tonuje temedere chapande jeego nyamri e gawri kany e mbayeri service kuma nido den no bembe mali o jaten faabu notori be dido balludi holludi de le dubi tati di en galleji sigu ko foti ujunaji sappo e jeddi di kewa bawde ballirte e jawdi hore galle fu en wallirte fu ko foti ujunaji jeego lebbi tati fu en den no o nemo yottoto commune ngaji sigu nogay e tati den no e le hono circle uji tati den no sigu di en kala dun holitede dewter imorde golleji ndema ana wondi e jakitede kulikoro imotobe be nan foti chapantato ngari iwde jokka hono kay bamako do en fan janno jabe do e kulikoro ko be jewtoto dewter nde an han ko tawede nde fade mayre sellinede balde joy won ko be ngadata hen tumbuto holitide kabaru tutugol ledde le region tumbuto en fuddi bete hande nokuje tutetede ana kuba etaruji te ujinere ne di ledde temede nay kan tutede e mudum den non nokure mawle somajep de dum fuddirta ende huba dun ko foti etaruji chapantati Boubacar Traoré kanko mo gagni so o lati hore biro sukabe nan humanibe joka kabaru hono vugo jambirki cialdi e le cuudi lekkol laamu sika suddi en horebe hono vundo ministre je kunjo an ministre je mawde hono kumanide birki cialdi e leede men kanyi jande ji mudu dum woni jande dowuri kanyi hakkunde ji fa yotto do dure kala nan be kanyi be furtawama e dido yamberji mawdi on jaramo hedade munye seeda sabi yewtere pulako ana wodi.